sote jukumu wanadamu, binadamu duniani wanadamu, katupa Mola Karimu wanadamu, vitu vingi vya thamani wanadamu, tena vipa umuumu Allahu, binguni na ardhini Allahu, mazingira ni sehemu Allahu, yatupasa tubaini Allahu.
Ilo ni jambo muhimu, mazingira tutunzeni,
tutunzeni,
tutakiwa wanadamu.
Mazingira yatunzeni, mbinguni na ardhini.
Mazingira.